Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen e Fulfulde Alkemisare Noga e Jeɗɗi Lewru Septembre Sappo e Jeɗɗi Yamde Ɗaɓɓirima Silimaji Capanɗe Nayi e Joyi to Radio Jammana ɗum woni Jenne. Sikiraɓe on compétitivité fedde Nations Unies nde fa yetto Union Afrique Union Européenne ɓe fuu ɓe mbi wajibi wotto joni sina golleji G5 Sahel ɗi mballe ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkande ɓe gonno wadde batu mabɓe nokku noddirteɗo New York de leydi États-Unis. Wattu joni o min gara min pammina on hono kabaru mamma wori wana neɗɗo fuu heɓata ɗum woni ngaalu wana neɗɗo furdu heɓata welde hoore so yiyama muɗo garam famtade ɗum nde journal ngal. Ko yata kasonkoɓe sappo kañum en keli kaso mawɗo nokku noddirteɗo sans hollitan wede yimɓele ɓe furɓe doggi ka goto e mabɓe heeɓi nanguede wattu joni heddiɓe an gondi e dartede ɗi won noon sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo kikiɗa nde ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Wakkati nde batu fedde conseil de sécurité waɗanno keñen noga e jagom lewru septembre hitande 2018 kanko Antonio Guterres o yeliki wiide batu kertanaɗo no G5 Sahel worri ɗum waɗe fa yetto o fedde o ni fedde Union Africaine Union Européenne ɓe fuu ɓe mbi wattu joni o wajib tan ƴewte yalano golle G5 Sahel ɗi ballirte fa keɓen famtade kede Ousmane Niali Boudi.
O radio leydi Mali Ibrahim Boubacar Keita kañum tan woni horadio leydi elefungol kawruɗe o batu ɗe to leyɗe gonɗe e G5 Sahel ministére muɓɓe kawro e o batu gananke Union Européenne Federica Mogherini horejo commission de l'Union Africaine Moussa Faki kawri e ngal kawrital ngal secrétaire général oni hunceni hore fuddode Antonio Guterres holiti wide de fedde G5 Sahel an hani hokkede sembe darane yalla jawdunde hasindini ndi ana hibba horejo commission de l'Union Africaine Moussa Faki holiti wide sini golle o gasay le sahengel e dum wawi wadde kutteji nokkuje godde horejo Union Européenne holiti wide daranade yagol yeso golleji fedde G5 Sahel nde han latade kabaruji arandeji di Union Européenne hani huntande hore ko wana dental o sembe wobbe kawrube hen be kolliti wide projet ngaji kani wadede bawdi wadde e jirwere e wimabe dum wadan fa wayde dejere habbe e terrorisme le sahengel le o wattuma boto o wondi wadede hijande l'armée Mali Samido Tougol aralbare yabbene de hakkunde duwansa e bambara mawnde on nokku gondo le wuddu leydi ndi ko buri militaire en sappo wattu gonde en joni o andaka do goni tiagal bonanda o Burkina du ko buri soldats en sappo barama le o mo goto tiagal ko mubel mubel nabbi dow bombore de pewtuno yaade sum o nokku gondo hedde kerul Mali
o do batu gaddon nokku neddirteedo New York dum waylatata sababu so golleji G5 Sahel in jaara yeso si yimbe be ngatta jungo en jiba jaltina jawdindi ko yaawi dunke ande wobbe kollitiwida ne mili dido golleji jawno koyde wattu jono sabi non tan wattu so baabe pewto e gube jaadin koobe de sa jey wattu jono bonando yawti leedi Mali ndi dum naati leedi Burkina Faso ndi le ko warata ko dan way yottiade be kambe gombe tombe fa en famtade kede mo kanko noddirte Aliou Tunkara yo andando kabaru nedda ko sanne ko mo sifido hen do fati tan Ousmane Niali Boudi.
Ngal kawrital waɗa fa horeɓe leyɗe Afrique ɗe kollita ko soldaji e mubɓe kasindini ley muɗum par jeggi ton leyɗe tubakoɓe ɗe kañe gonno ittoje jawdi fedde G5 nde wona saabe ana weliɓe ɓe gaɗirta ɗum koɓe gaɗirta ɗum yo renude nguru mabɓe pati terroriste e gaɗa bonandaji ley nokkuje mabɓe horeɓe leyɗe Afrique hewɓe ana miila ngal kawrital waɗa fa aadeji ɓame kalisi hollite wiyede hokkete ka ɗin aadeji ɓameteɗi wona noon jottinirte mbiɗa miila ɗum waɗi de horeɓe leyɗe Afrique hewɓe jaɓay hawroyde hen wona non fu ɗum foti saabi leydi France ndi kañum darani golleji kewɗi fedde G5 Sahel nde bonandaji ɗi terroriste e gondi wadde ɗi ana hollita wiide fa han eɓe keddi ley nokkuje ɗe wona kammari ɗe kawrute mawɗe ta hatta ɓe wadde bonandaji mabɓe sini eɓe jiɗi wadde
sikiraɓe so gabbiddo bemal ame annde ngal oɗo mbaynitirton miijoji moɗon no noddimi do ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi kolitiwde kar goto noddirteɗo Kuba transport kañum waɗi accident hakkude jejini kañum e jama ɗum latiki sababude soko yaata yimɓere jaɗɗom kañum en keddili hen wattu joni o ñalawma keƴanaɗo kabaru kay e fijili adunaru ndu fo e magal muɗum wattu joni ɗum wonde yambinede ley leydi Mali ndiddu kanko ministre communiɗo kabaru ɗiɗo golleji omo nokku noddirteɗo medim les raison kay o hollitan wiyede o waɗan toon balɗe kurɗe ɗum woni yambereji kewɗi ɗum garan wadde ley hen ɗo kabaruji ɗi puɗɗannoɗo mi halni ono wiide wona neɗɗo fuu heɓata welde hoore so yiyamma muɗum wattu joni micciten en wiide ɓeɗo yimɓeleɓe korsini en sanne hollitan wiyede golleji goɗɗi anton ɗum woni galleji goɗɗi anton so ni ɓe gala ley hen tan tan fa galle ɗi jaaha yeeso ɗum yafata e mbawi latade sababu du so yurmede heddo hakkude yimɓele gomɓe ley ɗiɗo galleji studio tamani micro ji amen ɗi jaari toon keeɓe koɓe cifi fi do hen do faccitango Ousmane Niali Buli e mumini sende bou
wana nedde fu welata tinde ide mamirabe mudo mamirabe yogabe anandil adnaru tawe tanira mube wala fu ko bawi miccitade e mube sini wasgol yide mammu ananawi yoga yogodo ana welti tawde mamirabe mudo yeso mudo ana bawi du yide dumbe dubi kewdi yeso mube ben ana bawi latade sababu bonnudebe
be
mi hebbay andude mamirabe o min kay mi e mamman debbo mi dem beli o jabata yimbe wobbe fiaka so oneli kandu mi do wada dum mi e mamirabe an mi dem pamra so beneli kandu mi do wada dum mi jabata yimbe ngada ka ko buni dum sabi mi do tedda yimbe heddi
galleji kewdi ana pecce sabe mamirabe ngala sini be tamale galle e mbay latade sababu fa bibbe surndu fu ndokkindira juude na yebbe an ngada fa galle heddo e goto bibbe be fu jam e dejere heddo hakkunde mube ko buri hewde fu mamirabe latto sababu fa galle heddo ana nyibi tawe himbe fu ana belindiri le galle mo abbi o wala misalu mamirado waawi latade sababu fa galle o heddo sukabe fu jokka tawdede do dande wotere
mamirabe anan jogi darande mawdo le janyeli kanyi finata wa le dindi kambe e sukabe ngundi kambe du micintinta sarabe no benkani biirde sukabe mabbe kanyi no finata wa leedi mendi worri kambe du ngoni micintinobe sarabe taguji lobbi kanyi no finata wa leedi mendi worri
hon o mamirado wiri nayebe ngarta e sukabe watti yogo ka dum fu e tawede keddoto latade tindinobe
ono gujjoto produit be du utteno pimodon kettinodon ko woni e produit ko hollitindi wi nyaloma hande o di do golle jan gondi hebude sembele adnar ndu kanye leleedi malindi yimbe lebe ngala bawde be tawno produit ngaji nja fuddi jaati gujjoto kutteji kewdi don baye yottade be ko nayiri bangal cialal mabbe hono wori Mamadou Samaseku
balle didi labudi sini denkundi ma jangu lamburu zero tache vite fait ido indeji yoga prodigi irobe notorto yalla tedwa bina wajja tawane lewi dunke ande kabaru guri so nedo boy notoral ido prodigi tan kuteji kewdi di jottinta nguru neddo kedona docteur Boubacar Nana Kassé ko dunke ande kabaru nguru terde
quand on dit utilisation
olita ma vide nebam danoji wodana terde idum banmina dum sabe de dum bonna terde dum waddan tagal mundu lami lami ko tinni dum kase e dum wawi waddude cancer guru latto sababu ki lokke nyaw jabeti e dum wawi dum torude boye kanyi atti di fu
également et sur les nerfs
le wiro go yoga sababu modo nawtargol dido prodigi di yo batte worbe hande be robe wujube tan buri jidde kredona yoko e mabbe
sanchore be muso bla
prodigi do ngada ta so rewbe anan gujjo so ni jansuduma ana yidi debbo dane ayitira ka wujani farauna yalla adawelam so mi do wawi mi selano wujani no tagirami do yidimi mi do nanda e wujotobe fa dauna e bujiro e hakkile
uga na chaya kwa
so bongal worbe be e hakkilo yoga goto fuf e ko yidi o do ka holiti wide debbo mo natorta ko produit buru yidde kare danama
ko min chega
yida rewbe bujotobe save de puma tuji di ana lupi
sanne
fa so rewbe be burata notora di do produit di dondun worbe nangudi wujinobe terramun en min dardi joga mabbe hala bangal mudun ka fay goto mabbe jabali safade
studio tamani yo fabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sekrabe nden jeyelo dun le kreduji di en pukiran nokku no dotte do kalana be bi suko jokolle goto jangoto qur'ana kanyu suli le damaje ngode tonde nokku no dirte do fabula yama dum latik sababu du somo heddi le hen do do nokku anali cercle yam foyda yama ko latik sababu mu dum gujjo goto mo ndari fo soptoto yonki mu so neddo goto itti labi so yuyumo nobe kolitir wi njudo mo waka nangam wottu jono ana e juude se dum be ngardam faado sandobe kolitiwde kasun kobe gombe tobe be keli kaso ko yata kasun kobe sappo kany en jukki hendu wattu jone be gondi en datade ben jita ka tafen wakande be kelno kaso onde goto e mabbe kay jamaare wonde tonde jaati nangi dun wattu jone be gondi en datade fa juude jowe dow mabbe secret do katen kikidande do kabaruji meden di hollitinde wi de studio tamando wala fu ko fana amen sona ko do do kabaruji bi e fulfulde wattu jono min kertniki jotal di yimbe la gombe fa le gogere idum li lamu kumaire cercle nyafinke ka fa de kedde heda do honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.
Sido Tamani.